shongori nindanga mera kubarusha isi ntwari mugabo utera abisha ubwoba nirukaza iminega kundi mihigo ikeshe igitaramo manzi itakumirwa n'inkindi nira udasubira inyuma yumvise induru kwigerezaho kwizihira ngaho nirwanga guhunga intwari ihaza amagara nirugina ruhora umutware ku mutima nirugina ruhora ababyeyi ku mutima
Nirwanga guhunga intwari ihaza amagara